Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubagezaho ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza inshuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo kuri mikoro hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mukanya turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, nyuma dukurikire ikiganiro ejo, naho guhera isaa 12 za mu gitondo turakurikira ikiganiro dusangira ijambo. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo.
Urakoze Edi Gwema. Reka aya makuru tuyahere ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Perezida Muhammadu Buhari wa Nigeria yitezwe ngaha i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri wa mungu mu rugendo rwiwe rw'iminsi ine, aho azoba aje kuganira na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikintu gikuru mu byo bazovugana kuri wa mbere uzana ikijyanye na wa mugwi w'abagwanyi wa Boko Haram ubandanya wiha inkumbi muri ico gihugu. Abo bategetsi babiri bazoganira kandi ku byohindurwa mu bya politike n'ubutunzi muri Nigeria mu ntumbero yo kurandurana n'imizi ukurya ibiturire by'imonogoje muri ico gihugu. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yiteguye kongereza imfashanyo iha Nigeria mu guhangana n'abo bagwanyi babandanya biha inkumbi kuvaho Perezida Buhari afatiye ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu guheze. Mwomenya ko uru ruzoba rubaye urugendo rwa mbere Perezida Buhari wa Nigeria azobagize muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva ahatsindiye amatora mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Mu gihugu cya Kenya kuri uyu wa gatandatu niho basubira kugurura cya kigo cyo kudandarizwamo icyo bita mall cyitwa Westgate cy'i Nairobi, cyari kimaze imyaka ibiri cyugawe inyuma yaho kibereyemo igitero cy'iterabwoba. Aho ni mu gihe hasigaye iminsi mike imbere y'uko Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agendera ico gihugu. Imbere y'uko ico kigo canke iyo moro yugururwa, harafashwe ingingo zikomeye zo gucungera umutekano. Harashizweho ivyuma bikomeye byo gusuzuma iby'abantu bitwaje n'abapolisi bahagije. Mwomenya ko mu kwezi kw'icenda k'umwaka w'2013 ari abagwanyi b'umuhari Al-Shabaab bagaba ibitero kuri iryo soko, abantu 67 bakaba aribo bahasize ubuzima. Al-Shabaab ikaba yagabye ico gitero mu kwihora abasirikare ba Kenya barungiswe kugwanya uyo mugwi muri Somalia. Igitigiri cy'abasize ubuzima mu gitero cyabaye kuri wa gatanu mu gisagara cya Baghdad kibandanya ciyongera. Abantu bashika 130 nibo bamaze kumenyekana ko basize ubuzima muri ico gitero citiriwe zantagondwa za Leta ya Islamike. Mu itangazo ryashikirijwe n'ibiro vya Perezida Obama kuri wa gatandatu, bavuga ko ico gitero cabereye mu ntara ya Diyala cyari gitumbereye abanyagihugu bariko barahimbaza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr urangiza ukwezi kweranda kwa Ramazani. Babandanya bavuga ko ico gitero cabereye mu gisagara cya Khan Ben Saad gisanzwe kibamwo abashite, ari akandi karyo kubwicanyi umugwi wa Leta Islamike ubandanya kugirira abanya Iraki. Ico gitero cyasambuye inyubakwa gisiga amabarabara ari umusaka n'abantu bacagaguritse ibihimba by'imibiri. Abategetsi bari bakiriko barakora gushika kuri wa gatandatu ku mugoroba kugira batore ibiziga byari mu bihomeke mu bibomoke by'amazu. Umugwi w'ishirahamwe mpuzamakungoni uri muri Iraq wasohoye itangazo aho menyesha ko icyo gitero ari akamaramaza ko birengeye gutahura k'umuntu. Abo bagwanyi bigamvye kuri rwa rubuga rwa internet ko aribo bagavye icyo gitero kandi ko cyari gitumbereye abamizirima b'abashiite. Perezida Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amenyesha ko amasezerano yo kubuza Irani gukora ibigwanisha uruhonyanganda cyabaye ikintu kitari bwigere kikogwa. Mwijambo ya mashikiriza kumisi ya gatandatu, Prezida Obama yavuze ko Irani idashobora guca haruhande ayo masezerano kuko ngo uburyo bwategekanijwe bwo gusuzuma ivyo bigwanisho butazocorohereza. Abandanya avuga ko mu gihe Irani itoshira mu ngiro ivyo yasabwe, ibihano cyafatiwe mu by'ubutunzi bizoca bigumizwaho.
Arakoze cyane mugenzi wacu utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Ubu naho tugeze ku mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda.
Kwizigamira ni ugushyira ku ruhande umwe mu musaruro wabonye ufite intumbero runaka. Urugero rwo kwizigamira twavuga nk'umuntu ufite umushahara igihe ahembwe agakuramo ibyo akeneye ariko akagira icyo ashyira ku ruhande kugira ngo bizamugoboke igihe agize ikibazo cyangwa se azabyazemo ikindi kintu kizamugirira akamaro. Aha nizere ko abatari barimo gusobanukirwa n'ijambo kuzigama noneho turimo kujyana. Umuco wo kuzigama nawo wadufasha kubaka aya mahoro arambye, cyane ko buryo ubona kenye nta mutekano aba yumva afite. Ni muri urwo rwego rero uyu munsi turi buganire ku kamaro ko kwizigamira. Ese kwizigamira wo bifata ute? Ese ubundi byaba bimaze iki? Ababigerageje se bo byaba hari icyo byabamariye? Wowe udukurikiye ushobora kuduha ibitekerezo byawe kuri iki kiganiro utwohereza ubutumwa kuri 0788545411 cyangwa se 0772251415 cyangwa se kandi watwandikira kuri page yacu ya Facebook ariyo Ejo Youth Echo. Ukaba kandi wanatwandikira kuri email ejoyoutheco@gmail.com. Ikaze mu kiganiro ejo.
Wagize ngo uko urugendo rwagenze ndabona aho mbihera.
Ngo urugendo?
None se akasa agafuka ntukareba.
Utangiye kwiriza se kandi.
Nimeze gute? Ubwire ukuntu wenda. Wari waravuje ngo sinzajye mbika ku nguti.
Ntambwire ko y'amafaranga.
Ikinamico y'uruhererekane.
Nyiramubande.
Ni hagati y'abaturage b'inkambi ya Rwejuru na Santire ya Ruhiza.
Mwicikwa n'aba bakinnyi b'imena.
Nkahabana.
Mbabazi.
Igatsimba.
Ndetse n'abandi. Ese ibibazo bahura nabyo bahangana nabyo gute?
Kandi azana mu rugo.
Urundi se yavangura mu guhana. Imvura iguye yagira bose.
Mwicikwa n'iyikinamico.
Nyiramubande.
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 Kinamico Nyiramubande mu kiganiro ejo. Umusibo nejo ejo bundi kabageraho.
Suku kwimakea au gomba ndipise ndi monda shakumugati. Baby baby oh, suku kwimakea au gomba ndipise ndi monda shakumugati. Eh hey, oyo.
Eyo ni Micho the Best, kora Afrobeat original. Kurikirana ikiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika. Ijana na kane n'ibice bitatu buri cyumweru. Stay in touch.
Mu gutangira ikiganiro reka duhere ku nkuru ya mugenzi wacu Rindiro Maxime na Pacifique Tabara aho baganiye n'urubyiruko rutandukanye ku muco wo kwizigamira. Aha bari mu karere ka Musanze ndetse no mu mujyi wa Kigali.
Kuzigamira no kwiteganyirizanya no kugira ejo hazaza ufite ikintu rikemura ikindi kibazo.
Umuco wo kwizigamira ni mwiza. Nta muntu utakakwiye kuwugira ahubwo. Hagiye umuntu abona amafaranga yayabona akayabika akamugoboka mu minsi iri imbere. Bimfasha ibintu byinshi.
Yerekeye mu gasanduku rwose. Ngiyo ntashi y'abasinyisa ya gahumbi nagamo. Igiceri nka nagamo. Nyuma y'amezi nka 5-6 nkareba umusaruro ni uko wagenze. Nasa musaba wagenze neza nkikoza mu cyaro nkaguri hino. Nkigarukira mu mujyi.
Uyu muco wo kwizigamira ni mwiza cyane. Ku rubyiruko maze ikintu cyiza gikomeye cyane. Hari igihe cyo kubaka.
Iyo yakoteje nka gutyo ukayashyira muri koperative ukayabonera rimwe nyine ureba nk'ikindi kintu. Nk'abanyeshuri bandi bagiye kuja ku ishuri ubonaga amafaranga yo kubarihira.
Kuzigama nyine ni byiza kuko iyo uzigamye utegura imbere yawe heza hazaza. Urugero nkanjye mazana amezi ane nazigamye kimwe cya kabiri cy'umushahara nkorera, ubwo bibaye ngombwa nagura nk'ihene cyangwa inkoko nkorora, nyine byazamfasha ejo hazaza, hategura ubuzima bwiza n'ibindi byiza.
Gukuga wa jene babonu yu mucho kwizi gamiri. Nyumaye inkuru abatiduteza amatwi tugiye kubagezaho indirimbo umuteka mutwe y'umuhanzi Riderman.
Bashiki banyu bose mwe musababwire tumwe tuzose ubona zakatari kwire nibyaka byose siko biba biri pire. Ashora kasha shadra misha na batazi atuyu munta rakaze ni hatari rekani vete gato mwepu yuka nyande kwe nsanga bafiti mipesa nanzi chekwe mwepu yu mchene nsanga mwene mari kuzanyize yisade ya hakapitade ni yazu yaja ya hisabi genzu ko asanga gafaranga basangiri vishuko ni yamenye kwa jama vuye chisangani zahabu yari ya bayapani kumadorari mesha gura na mupaka burimu nubadi kumafatita shaka ivara tahanye ivara jamanye nyuma yao batu mukoga ya rasamye Bashiki banyu bose mwe musababwire tumwe tuzose ubona zakatari kwire nibyaka byose siko biba biri pire. Bashiki banyu bose mwe musababwire tumwe tuzose ubona zakatari kwire nibyaka byose siko biba biri pire. Abantu babivuze ukuri cyane rwose yuko mukanwa hadahora karyoshye abayapani bamenye yuko wabibye hatuye Kigali yasaramye yabyimbye bambukiye igoma baza kumuhiga inkota ndende cyane mu bikapu byabo kumakura hamye ko nigatuye gikondo bazi byakora guhera mu gitondo bageze mu ruga kimara kuhava yikozeze tauni kumwiminava umugore akibimenya yahisa murabura inota ho yari yarazitabye arataburura afata indege yihusaga na Bujumbura pistore n'amasasa nabigura ati nzirengera niba hagera ntabwo nzemera kurangira nk'ingegera no. Bashiki banyu bose mwe musababwire tumwe tuzose ubona zakatari kwire nibyaka byose siko biba biri pire. Bashiki banyu bose mwe musababwire tumwe tuzose ubona zakatari kwire nibyaka byose siko biba biri pire. Revenge is at this best of cold inwara zacamowe mu bubiko tageti ku mutwe w'umuteka mutwe homu yakuza namiki nagira kuwariyutwe yambutse ikiyaga Tanganyika hasanga tegerejwe n'ibitero by'amaniga hakimubona
yose. Dushimiye Riderman kuri iyi ndirimbo. Mucyo natwe rero twige gukora tuzigama tutazaba bateka mutwe cyangwa se tukagwa mu mitego y'abateka mutwe. Ikiganiro n'ejo radio n'ijwi ry'Amerika.
Mbona ibiti by'inganza marumbu ngerane urenga hamwe ritarenga ni mama wambyaye nakwiturikiye. Yego nitwa Mighty Popo nkurikira ikiganiro ejo ku ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM.
Mu gukomeza kubagezaho inkuru zitandukanye zijyanye no kwizigamira twanegereye umwe mu inararibonye atanga impanuro mu buryo umuntu yakwizigamira nubwo abagifite twatundi benshi bita ko ari dukeya.
Nitwa Iradukunda Elize nkora mu kigo cy'imari iciriritse amasezerano community banking nkaba ndi branch manager w'ishami rya Nyabugogo. Inzira ya mbere umuntu ashobora gukoresha kugira ngo yizigamire ni igitekerezo. Wifuza gusohoza icyifuzo runaka cyangwa se kuzagera ku kintu runaka, aba hari ikintu afite kuzageraho ariko atagifite ubushobozi buri direct cyangwa se bwako kanya, noneho akagira icyifuzo cyo kuba yakwizigamira kugira ngo azagere kuri icyo gikorwa yifuza. ukavuga uti reka ndebe amafaranga nzajya nizigamira buri kwezi kugira ngo mu gihe cy'imyaka 5 cyagikorwa nzabashe kukigeraho. No kwitera icyuma niko abenshi bajya bavuga mu rurimi rwacu dukoresha. Murakoze.
Ese abantu baba barabishoboye akaba babasha kwitera icyo cyuma nkuko wabivuze bakabishoboka kizigamira. Nuhe mu maro bya byaragiye bibagirira?
Ndeka mpere ku babyeyi njya nkorana nabo ahanini. Hari igihe umubyeyi yizigamira kabika hazagera nk'igihe runaka yaza nko kuri konte akabona twayamusubije hariho n'inyungu akavuga ati siko ya mafaranga burya yabaye menshi vraiment ukumva arishimye akavuga ati ya mafaranga agiye kuzangirira akamaro. Ndibuka hari umusore umwe wizigamiye arizigamira ku mushahara watambukaga igihe kimwe kiza kugera ko bamuhagarika ku kazi bamuhagarika bihurirana nuko igihe twari twaravuganye cyo kwizigamira kirangiye. Ako kanya ndabyibuka ko yahise yafata ayagura velomoteri. Ubu ngubu yavuye kuri velomoteri ageze kuri moto. So urumva ko rero aho byamutangiye umusaruro. So nibaza ko rero ni benshi hari abajya bizigamira nk'abasore akagera nko ku gihe cya mariage akavuga ati yo ntizigamira wenda inkwano yari kuzangora ariko ndabona mbonye igice cyayo kwizigamira byampaye umusaruro. Nabishishikariza abantu ko kwizigamira twabigira umuco ko bidufasha kwikemurira ibibazo tutari twarateganyije.
Processes bicamo inzira binyuramo kugira ngo umuntu yizigamire abantu babyumve bumva ko bashobora kubigenza byo binyujije mu mabanki.
Icya mbere twebwe inzira ya mbere dukoresha cyane ko tunabishishikariza abakiriya bacu ntago ari ibintu bigoye bigusaba kuba ufite konte hano iwacu. Na agakonte gato gashamikiye kuri ya yindi ubusanzwe ukoresha. Hari kontra tuba dufite tugenda twungukira umuntu bitewe n'amafaranga ashyizeho. Twebwe hano iwacu bigusaba kuba ufite nk'ibihumbi 3 byibura niyo ya mbere wemererwa kuba watangiriraho wizigamira.
Ese utekereza ko umuntu utarizigamiye ahura n'izihe ngaruka?
Umuntu utarizigamiye ahura n'ingaruka zo gutungurwa. Ariko iyo wizigamiye ni ukwiteganyiriza ejo hazaza. So nibaza ngo rero umuntu witeganyije ejo hazaza n'utariteganyije ejo hazaza iyo ibibazo bibaguye gitumo babikemura uburyo butandukanye. Inama ntanga iroroshye. Ufite na twa dukeya nagira umuco wo kutuzigama ejo hazaza ashobora kuzamuviramo igisubizo kizima.
Bagenzi bacu Karlene Wizeye na Yves Nkuyemuruge barakoze kuri icyo kiganiro bagiranye n'umwe mu bantu b'inararibonye mu kwizigamira. Nkuko twabikomejeho dutangira iki kiganiro, kwizigamira ni gahunda umuntu yiha wenyine afite intumbero runaka. Reka duhe umwanya uyu mujene atubwire uko yatangiye ndetse n'icyo byamufashije. Ngo we yatangiye abika 5 none ngo ubungubu bafite 500,000 kandi yubatse n'inzu. Ni mu nkuru ya Nicole Muziranenge ari kumwe na Mizero Crispe.
Mbere yuko atangira umwuga w'ubucuruzi yari umwana mu rugo. Akiri umunyeshuri yiga mu mwaka wa 3 gusa amashuri abanza, yakundaga korora amatungo. Nyuma yaje guhabwa urukwavu na mukuru we maze ararworora. Ushobora kwibaza uti ese ubu yo ninde?
Nitwa Kizimana Jean Damascene, ariko isi irabatiza uko ubanye n'abantu benshi bagenda baguha utuzina tw'udusirino. Akazina kazwi cyane ni No Beef.
Ese ko wari ukiri umwana akwizigama wabikoraga gute?
Ko nizigamaga ni ukuvuga ngo bwa mbere nkimara kubona urwo rukwavu natangiye kumva ko abana bavuyemo ngomba kubagurisha, maze kubagurisha nkuramo ihene. Urumva ko narazamukaga nimu ko nivuye wari ufite urukwavu ukava ku rukwavu ukajya ku ihene ubwo burimo wimu.
Jean Damascene alias No Beef turi kuganira ubona afite akanyamuneza. Tumusanze yambaye umupira arengejeho agakoti k'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto zifunze. Ari mu kazi. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 yatangiye gutwika amakara akagura igishyitsi ku 300,000 mu mafaranga yabaga yakuye mu matungo ye, bityo ava ku rwego rwo kuzigama agura amatungo agana banki. Ese Damase icyo gihe bizigamaga gute?
Kuko nari ndi umwana nagiye gufungura konti baravuga ngo nta ndangamuntu ufite. Noneho fata umuntu w'inshuti yanjye yari afite konti ndamwizera ko nari umwana uzi icyo ngamije gukora, bituma uko mwereka amabanga yanjye no kushaka ko nizigama ambera umuntu mwiza aniza konti ye nkajya ashyira nshyiraho amafaranga navuga ko nyakeneye nkagenda nkayakuraho
ibihumbi bitanu nibyo yatangiriyeho yizigama kuri konti y'uwo muntu wamufashije ariko igihe cyarageze afata irangamuntu ahita afungura konti ye bwite Damascene ubungubu avuga ko atizigamaga kubera umurengo afite uburyo abikoraga n'ibitwenge byinshi aragira ati
nizigamaga kubw'uko nakoraga imirimo ibyara inyungu noneho nabona icyo nungutse naba naranguje ibihumbi tuvuge ibihumbi mirongo itatu nakungukaho ibyo bitanu ibyo bihumbi bitanu ntambiye mbyizigama
nyuma y'imyaka ibiri gusa Damascene yari amaze kwizigama ibihumbi ijana afatamo ibihumbi mirongo inani abishura mu bucuruzi bw'imyenda aho ikibanza acururizamo mu isoko rya kijyambere igicumbi kiba gishagawe n'urujya n'uruza rw'abakiriya aho hitwa Boston Shop uko twaganiraga ni nako yacishagamo avugana n'abakiriya baje bamugana dore ko we abona ko customer care ariyo turufu y'umucuruzi
kambereke kuko muri abakiriya muje muremye isoko mu gitondo sibyo ko buriya abakiriya baje aya masaha zombi murama amafaranga ibihumbi icumi
kwizigama siwe gusa byateje imbere kuri ubu afasha urubyiruko bagenzi be uyu musore akorera Damascene muri iyi myenda ari kwegeranya akanazinga imyenda ayimanikaho buri wese ayireba ese wowe ukora iki hano wizigama gute
njye banyita Tuyizere Eric nkaba nkorera hano muri Boston Shop urabona iyo ukoze nk'ahantu hakorega experience njye no kuvuga ngo nimba ukwezi gushize akama ibihumbi byanjye makumyabiri icumi mitambi zigama hariya andi nanjye nkayikemuza ibibazo bisanzwe
nyuma y'imyaka cumi n'itanu Damascene atangiye kwizigama amaze kubakamo inzu kandi afite intumbero yo kwagura ubucuruzi bwe aracyakomeje kwizigama dore ko ubagejeje ku bihumbi magana atanu Damascene wowe umaze gusogongera ku byiza byo kwizigama gira icyo ukangurira urubyiruko cyerekeye kugira umuco nk'uwo
urubyiruko nabanza nkarubwira ngo hari ukwirinda ibiyobyabwenge ni ukuvuga ko ibyo ngibyo wamaze kubyirinda wamaze kubona kotre shoke y'ubuzima cyangwa se ubwiringizi kwizigamira ni umuco mwiza nka wa mugani uvuga ati akabando k'iminsi kugaca kare kakabika kure kwizigamira ni turufu y'ubuzima cyane kubaho neza ni ukurya wizigamira
dushimiye cyane uyu mujene tubibutse ko tukiri mu kiganiro ejo tukomeje ikiganiro mbere yuko dusoza kuri iyi nshuro twongeye gutumira bamwe mu bakunzi bacu bakaba bagiye kudusangiza ku byo bakunze kungukira muri iki kiganiro ejo aha bakaba bari kumwe na Nadine w'amahoro afatanyije na Shyaka Maurice
kuri uyu munsi mu mwanya w'ubutumwa bw'abatwandikiye tugiye kuganira n'umutumirwa umwe mu bakurikira ikiganiro ejo watwohereje ubutumwa kenshi akaba yatangira twibwira
murakoze amazina yanjye nitwa David Mizero mfite imyaka 24 nkaba ntuye mu karere ka Ruhango ni mu ntara y'amajyepfo
ni byiza cyane ndabona uri umujene
andi umujene cyane
hanyuma ubusanzwe ukurikira ibihe biganiro
umunsi ku munsi ndi umuntu ukunda gukurikira amaradiyo cyane cyane mu biganiro bya siporo ndetse n'ibiganiro bya entertainment ariko ikiganiro ejo cyo kikaba umwihariko isaha yacyo yigeze sinjya nkibura na gato
noneho ni gute wabashije kumenya ikiganiro ejo
ari ku cyumweru mu gitondo ndakanguka nshyira ku ijwi rya Amerika ikiganiro ndacyumva numva ni cyiza cyane burya abanyarwanda nibo bavuga neza ngo akagusheshe amata ntugatereka handi ariko njye ko nasanze iki kiganiro ari cyiza nahise mpitamo gukomeza kugikurikira no kuboherereza ubutumwa bugu ndi umwambasaderi ukomeye cyane kabisa inshuti zanjye za hafi zigenda zumva iki kiganiro
ni izihe nsanganyamatsiko twakoze wo kumva nyine ziragushimisha
so ngira ngo insanganyamatsiko zo ngiye kuzikubwira dushobora kwirarira ahangaha kuko nagiye nzikurikira n'ibiganiro muri rusange ariko ndagerageza kuguha agasamari gato cyane ndibuka insanganyamatsiko yo kumenya kuvugira mu ruhame iri muzamfashije cyane hari insanganyamatsiko cy'ikiganiro mwaganiraga ku magambo mashya agenda aza mu kinyarwanda by'umwihariko ko ndi umuntu wita ku muco nyarwanda kiriya kiganiro cyahuye n'ubundi n'ubuzima nsanzwe mbamo nanabikurikiye koko numva ni ibintu bifatika ndibuka mushyizemo nk'iriya ndirimbo ya Danny Vumbi n'iki katumva ko ni bya bintu duhora mu buzima bwa buri munsi biriya byanyigishije iki byanyigishije yuko ari amagambo nubwo agenda aza mu kinyarwanda ariko tudacungiye hafi twashiduka umuntu asiga avuga interuro y'amagambo makumyabiri arimo ijambo rimwe ry'ikinyarwanda ntabwo ururimi rwarukiri ikinyarwanda nkibuka n'insanganyamatsiko y'ubwisanzure bw'itangazamakuru no kuvuga icyo umuntu atekereza ndumva ni nyinshi nagiye numva ariko izo ngizo nizo zagiye zisigaramo cyane ugiye kureba uburyo mukora iki kiganiro muhinduranya insanganyamatsiko ukumva ko muje naribonamo ejo nimuza n'ikindi kintu umuntu mukuru yiyumvemo. Ikindi kintu twa nashima cyane muduha umwanya, kuko burya iyo abantu bazindi bya communication hakenerwamo na feedback, muduha umwanya wo gutanga feedback ku buryo ku byo tuba twumvise.
Turagushimiye cyane David kuri uyu mwanya wafashe ukemera kuganira natwe, turabigushimiye cyane.
Angira ngo nange nabashimira kandi nkabifuriza gukora mujya mbere n'ikiganiro cyanyu aricyo cyacu kigakomeza kujya imbere kikanakundwa kurushaho.
Abakurikiye rero Radio Ijwi rya Amerika, mwese mwumvishe ko kuri iyi nshuro twari twatumiye umujene ukurikira ikiganiro ejo, turamushimiye rero. Kandi tubijeje ko n'abandi mwese mutwohereza ubutumwa kenshi, tuzajya dufata umwanya tukabatumira mukadusangiza ibitekerezo byanyu. Gusa nanone abakunzi bacu batwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se bakaduhamagara 0785545 11 cyangwa se 0772255145. Naho email ni asiayoutheco@gmail.com. Ndetse n'abakoresha Facebook mwaduha ibitekerezo ugiye ashakira gukandikamo ijambo Asia Youth Echo, ubundi ukadukurikira ndetse ukanadusangiza ibitekerezo byawe. Naho uramutse ushaka gukurikira ibiganiro byacu byatambutse, wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.asiayoutheco.org. Mwakoze kubana natwe kandi mugire ibihe byiza.
Shuka mabonde wawili kwa mapenzi, cause I love you. Uzamjarila bana
reka tubabwire ko ikiganiro cy'uyu munsi ari atugisoreje, tukaba twaganiye ku kamaro ko kwizigamira aho urubyiruko rwatanze ibitekerezo bitandukanye. Inararibonye mu kwizigamira ikaba nayo yatubwiye akamaro ko kwizigamira, igatanga n'inama ku bwizigame, ndetse n'uwizigamye akaduha ubuhamya ku byo byamufashije. Twongere tubibutse ko ufite igitekerezo cyangwa inama watwohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukaduhamagara kuri nimero 0788555411 cyangwa se 0772251515 kuri Facebook. Watubona wanditse Asia Youth Echo hanyuma ukajya hatangirwa ubutumwa ukohereza igitekerezo cyawe. Naho email yacu yo ni asiayoutheco@gmail.com. Ikiganiro naha tugisoreje, dushimiye mwese mwaduteze amatwi, tunabararikira kuzakurikira ikiganiro ejo cy'ubutaha ku cyumweru saa 11:35 kugeza saa 12 za mu gitondo. Uyu munsi muri studio mwari kumwe na Hosine Mugwaneza, naho Roje Nigena niwe wari uyoboye iki kiganiro. Mugire ibihe byiza aho muri hose, mwumva Radio Ijwi rya Amerika. Bye bye.
Tekana rero tubandanye ikindi nzo bakorera ni mwantora
kigi
kenzo kubakira inzu umunyagihugu wese bamuri iyi ntara ko mutabyumva
reka kwitwenga
nzokora uko shoboye kose abana bigeza kaminuza
aho nta
kandi nta muntu n'umwe azosubira gufungwa
aho
si byo gusa mbutse mwicacare ngo mujyamo mukondora zosi ngo mwibagira kahitiye kigiti cyo afaka idukora mu gisho kabiri
ariko agamushingana ahubwo wewe uri kuraduhuma amazi
gute
inzu zingana uko tungana uzozubakisha uburyo kuye hehe ko nawe ubwawe atanze uri yubakira
imwe murafa kuntora gusa
canka bishoboka gute ngo abana bose bigeza kaminuza
natsinda amatora nta kidashoboka
ufutse ko atawuzosubira gufungwa wumva ikibi kitazoshagitsa sigwa indavu
gute
mbere cyangwa havuga ngo ntituryame umukondora zose ngo ntitwibagira kahitiye igitisho dukora mu gisho kabiri
abantu
birashatse kuvuga
abatutse
byumvise iyo mvugo numva intera make none aho twofata ko twemeye
mutubwire tujahe ujya
ko turaja
baturongoye mutujana he
bene gihugu muze murumviriza neza imigambi mushikirizwa n'abiyamamaza muzotora ijanye n'ibyo mukeneye mu mubano mwiza bashikana ku iterambere
ako nakaba mutewe na studio ijambo igisata cyo kumenyesha amakuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro dusangira ijambo reka tubareke mu gikurikira
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Dusangire ijambo
Ndabasuhuje mwese abatwumva aho muri kuri mikro hano I Washington ni Etienne Karekezi mu kiganiro cy'uyu munsi Inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi yemeje ko ibyifuzo by'abasabye ko itegeko nshinga u Rwanda rugenderaho ryahinduka bufite agaciro icyo cyemezo gishimangiwe mu itora rya kamarampaka cyaha prezida w'u Rwanda Paul Kagame uburenganzira bwo kongera kwiyamamaza akaba yatorerwa kuyobora u Rwanda manda ya gatatu prezida w'u Rwanda Paul Kagame yiyamamaje bwa mbere kuba prezida w'igihugu mu mwaka wa 2023 bwana Paul Kagame yiyamamarije manda ya kabiri mu mwaka wa 2010 iyi manda izarangira mu mwaka wa 2017 nkuko umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ikigari mu Rwanda Eric Bagirubusa abisobanura abadepite bagaragaje ko n'ubusanzwe bifuzaga ko itegeko nshinga ryahinduka
ubusayo bwabasabye ko ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga yavugururwa perezida Kagame agakomeza gutegeka bagera kuri miliyoni enye bwabanjirijwe na raporo igaragaza impamvu bamukeneye n'ubusayo bwasuzumwe mu masaha agera kuri atanu inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yakubise yuzuye abaturutse imihanda yose baje kubukurikira abasabye n'abadepite baratu uburyo inzego zose zateye imbere kubera perezida Kagame ko bifuza ko yasigasira ibyo bagezeho mu badepite bafashe ijambo bagaragaza ishingiro ry'ubu busabe bose nta n'umwe wigeze habanya n'ubusabe bw'abahagarariye ahubwo bagaragaje amarangamutima adasanzwe agwa mu ntege z'abanditse
nyakwa speaker umuririmbyi yaravuze ngo icyo umugore ashaka n'Imana iragishaka ziriya miliyoni eshatu n'ibihumbi 84,586 ekagiye mu rungushure vuga ngo ni half miliyoni enye
mbwire bamwe mu badusabye bagezeje ubufasha bwabo ubusabe na Green Party n'abandi bari muri uwo murongo ko ku giti cyanjye numva ubusabe bwabo nta shingiro bufite ishingiro nanjye mpagaze muri uwo murongo
nyakubahwa perezida tugomba kumva miliyoni eshatu zavuze simbona ikindi twagombye gukora
umva rero icyo kintu rwose nyakubahwa speaker nshyigikiye ijana ku ijana nishaka narenge abanyarwanda n'imfura
naho ku bijyanye n'igitutu cy'amahanga avuga ko guhindura itegeko nshinga bihabanye n'amahame ya demokarasi byo nta wabyitaho kuko ngo bazakomeza bavuga ibyo depite Gatabazi yise amangambure
amagambo agiye kuba menshi bazavuga amagambure ariko jya kuba speaker abanyarwanda tuzaho tugana kandi tuzuhitamo duhitamo neza nshyigikira ubusabe bw'abaturage kandi nifuza yuko n'abanyarwanda badepite twese twabushyigikira amaze bisabwa n'amategeko bikazubahirizwa
uretse ingingo y'ijana na rimwe y'itegeko nshinga rubanda rwasabye kwihinduka perezida Kagame agakomeza gutegeka abadepite nabo ubwabo basaba ko n'izindi ngingo z'itegeko nshinga batatomo izitajyanye n'igihe zizavugururwa abadepite 79 muri 80 bari bitabiriye nibo bimeje ko ibyifuzo byo kuvugurura itegeko nshinga bifite ishingiro kandi ko bigiye gukorwa byihuse bemeje ko ubusabe bufite ishingiro mu gihe urugiko rw'ikirenga rufite ikirego cy'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije kiyamiriza iyi ngingo Donatire Mukabarisa uhagarariye abadepite yabwiye abanyamakuru ko nta cyurukiko rw'ikirenga rwigeze rubwira inteko ku buryo yari guhagarika imirimo yayo.
Nta kintu rwo twigeze tubona kivuye muri urukiko rw'ikirenga kitugaragariza ko hari ikirengo bafite kandi bagisuzuma badusaba wenda ko twaba duhagaritse kugeza ubu ngubu. Ubucamanza bukora mu buryo bwigenge, natwe inteko ishinga amategeko tugakora mu buryo bw'ubwigenge. Icyo tureba ni ubusabe bw'abaturage, icyo rero twafatiye icyemezo mwiza.
Uhanze y'inteko ishinga amategeko, rubanda rwahamagaranaga ku matelefone yabo ngendanwa rutanga ubutumwa ku batabashije gukurikirana ibimirimo.
Alo Karamenda, okay, nta kibazo ryahindutse rwose, ryahindutse itegeko ishinga. Ndaje
noneho nkanje nk'umuturage abamba mfite ikibazo nk'uko ko natwe mu Rwanda bishobora kuba byaba nk'uko ku Burundi biracyari vuba cyane. Turi muri 2015 kandi bizaba muri 2017 ntahuzi by'abanyarwanda babitse mu mitima yabo. None rero ngiye niyo mpamvu numvaga ingingo y'ijana na rimwe yagumaho nk'uko bimeze, perezida akazareka kuba ari we wakwandika izina mu Rwanda yuko yategetse manda ya gatatu ahinduye itegeko shinga.
Ishingiro ry'ibyifuzo by'abaturage inteko rusange z'imitwe yombi zigiye kubishyikiriza abaperezida b'amakomisiyo babanze kubisuzuma. Uretse izi nyandiko zisuzumwe nazo zakunze kutavugwaho rumwe, birasa n'ibihabanye n'ibyo perezida Kagame yifuzaga. Impaka zagutse ku mpande zumba bahakana n'abemera, biraturuka ku ngingo yakunze kumvikana nk'ifunzi kuyijyaho impaka. Uruhande rwawe yamubanditse rwagaragaye imishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije muri 11 yemewe mu Rwanda n'umuturage umwe rukumbi. Abandi babigerageje babinyujije mu nyandiko zidasinye zabonetse mu makaminuza ya hano mu Rwanda. Ibyavuzwe na banyirubwite ko bahatiwe n'abayobozi bibanze gusinya ubu busabe, abadepite babitesheje agaciro kuko ngo Rwanda ruri muri demokarasi kandi ngo abanyarwanda bazi ubwenge. Nta gihe ntarengwa cyatangajwe cyo kuzatorera kamarampaka. Eric Bagira Ubusa, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze cyane Eric. Ibi kandi byari kuwa kabiri tariki 14 y'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Nkuko tumaze iminsi tubagezaho ibiganiro ku kibazo cy'itegeko nshinga mu Rwanda na manda ya gatatu ya perezida w'igihugu, mu kiganiro cy'uyu munsi turakomeza duha ijambo abanyarwanda banyuranye basobanura uko babona ikibazo cyo guhindura itegeko nshinga na manda ya gatatu ya perezida w'u Rwanda.
Nitwa Theophile Ntirutwa, aba ndi mu mujyi wa Kigali.
Ndabasuje cyane Theophile Ntirutwa, ikaze kuri rya Amerika. Murakomeye?
Turakomeye.
Mwe nk'umunyarwanda, uriya mwanzuro inteko yafashe ku itegeko nshinga mwawakiye mute?
Ndukuri nagahoma munwa ukurikije ukuntu icyo bita ubusabe cyakozwemo. Ntabwo inteko yari kwiye gufata icyemezo nka kiriya, na cyane cyane ko ibyo byose byabaye nabo bari mu Rwanda, ni abanyarwanda, uburyo inzego z'ibanze zabikoze barabizi. Ntabwo bari bakwiye rero gufata umwanzuro nk'uri.
Uvuze inzego z'ibanze zabikoze zite?
Ukuntu ari amabaruwa yagiye yandikwa ni uburyo budasobanutse, bagiye bayamenitse ukuntu. Ntabwo umuturage yagiye agira uburenganzira bwo kwiyandikira, kuko nawe ugiye kubireba abaturage bo mu Rwanda bafite mashini ni bangaye? Izira baro 90% zandikisha imashini. Bagiye rero bazana formulaire bakaziduha, bakakubwitira sinya, bakatumiza inama runaka. Tuvuge niba uri umucuruzi, bagatumiza inama z'abacuruzi, bakabahagera baje mu nama, bakabaza formulaire bujuje. Nta kindi umuturage yitaga sinya nyine kugira ngo aramire ubuzima bwe bwo munsi.
Ahubwo se niba atari ibanga, wowe watanze ibaruwa isaba ko itegeko nshinga ryahindurwa?
Yewe ntabwo nayitanze, ndetse byangizeho n'ingaruka kubera ko navuye ku kazi ku mugoroba nsanga basize formulaire nk'iyo mu rugo iwanjye, bayishyigiye umudamu wanjye bamubwira ko nimpagira nanjye nza gusinya. biri mudamu ko ndashobora gusinya ibyo bintu kuko atari ngiye icyo kifuzo cyavuyeho ko ndashobora rero gufata ikintu ngo ngisinye atari ngiye wagitekerejeho. Madamu ambwira ko umuyobozi w'umudugudu yari yamusabye yamubwiye ko azaza kuyifata ejo mu gitondo kandi nzaba ndahari. Ambwira ati rero byaba byiza kubimwibwirira kwa telefone y'umuyobozi w'umudugudu ndamuhamagara araza ndamusobanurira amubwira yuko ngiye numva ndashobora kuyisinya ashaka kugenda ambwira ngo aragiye ngo azagaruka ejo ngo ayitwara ngo kandi ngo azasange bisinyeho ankanga cyane. Mubwira ko ngiye rero bidashoboka ndetse bigeze igihe guteranya amagambo cyane ambwira ngo iki gikaratasi ntukwiye kugisiga aha ngaha ndayifata ndagica hamagara aba hari abantu mutwe bita inkera gutabara baraza mu rugo iwanjye baza ari bane nawe wa gatanu barazenguruka n'abandi bambaye sevire bakoma aho ngaho nanjye njya mu nzu ngumamo nanga gusohoka. Baragumya barasakuza bigeze aho bahamagara ku murenge bahamagara ngo baze bazane imodoka bamfate. Executive Elizo Mayara agihari ubwe araza n'imodoka ye ataje n'iy'akazi iye ahageze ihamagaye umukuru w'umudugudu baravuga nasinze ibyo bavuga njye nayo nshyiraho mu nzu n'abareberaga mu idirishya umukuru w'umudugudu nawe ahamagara babandi yari yahamagaye bose mbona umwe aciye hariya undi aciye hariya hanyuma nta wongeye kuza kubimbazaho nta giti cyo akora nyuma yaho umuyobozi w'umudugudu cyo yambwiye ko nta kintu nemerewe kuzongera kuza kubaza mu buyobozi.
Kugeza ubu se nyuma yaho inteko ifatiye uriya mwanzuro wayo umutekano wawe ufashe ute ubu?
Kuva uwo munsi nta wundi muntu wagarutse uretse ayo magambo navuganye n'umuyobozi w'umudugudu nge nta kibazo cy'umutekano nyuma yaho cyakurikiyeho gusa uretse nanjye n'abandi. Ni ibintu biteye impungenge kumva ko inteko ubundi yakwiye gukorera abaturage ntiyakwiye gukorera ubuyobozi kumva hari ikibazo nk'icyo ngicyo cyo kumva ngo niba umuyobozi ushaka ngo ibintu biragenda gutya inteko ntihagarara ngo ize kureba eske ni icyo abaturage bifuza igahagarara uko ubuyobozi bubishaka akaba ariko inteko iza kubikora byaba ari ikintu giteye ikibazo.
Ndumva mu myanzuro inteko yafashe n'ibyifuzo yatanze ari uko igiye gukwirakwira mu baturage kugira ngo ibasabe ibabaze nabo icyo batekereza ku buryo burambuye. Nizeye ko uzabona umwanya ugatanga umusanzu wawe nk'ibitekerezo
ni tugirirwa ubuntu bakaza bakoresha ukuri abanyarwanda bazerekana aho bahagaze uretse ko tutabyizeye nyine dukurikije uko byagiye bigenda hano mu Rwanda uko ibintu bikorwa ibyavuye ubukuru nta kiba cyabirengaho kandi twizeye ko byagenda neza baramutse zemeye gukoresha ukuri.
Ndagushimiye cyane Theophile Ntirutwa tuvuganye ari Kigali mu Rwanda.
Murakoze.
Muri uyu mwanya dukomeze twumva abandi banyarwanda twatumiye hano ku ijwi rya Amerika.
Nitwa Kayumba Jean Marie Vianney, undi muvugizi wa PDP Imanzi di Kigali mu Rwanda.
Ndagusuye cyane Kayumba Jean Marie Vianney. Mumaze iminsi mukurikira ibiganiro impaka zigibwa ku kibazo cy'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Mwe ku giti cyanyu icyemezo cy'inteko ishinga amategeko cyo guha agaciro ubusabe bw'abaturage ni ikintu mwakiye mute?
Murakoze cyane Jana Karekezi kuri icyo kibazo cyiza. Uburyo twabyakiriye si neza ariko ntibyadutunguye kuko ukurikije n'uko bagendaga bavuga byari bitangaje kumva ko uwo twategereje ko ari umucamanza nasangaga ari umuburanyi wasangaga abadepite bose nabo bavuga bunga mu by'abaturage ahubwo twasanze wari umukino twita na domino tuye dusanzwe tubizi ko birabyo byateguwe n'inteko kuko wakwibaza ukubona umuturage ujya gutora agatora lisiti atarekera amako yatoye lisiti aho kwitera abadepite ahubwo akajya kurekerama ngo kuba itegeko nshinga ryanditswe ngo abajwi turakorerwa Repubulika. Byakuzigaragara kandi nanone mu gihe abo bantu bajyaga ku nteko aho wasanga niyo babazwaga ibyo baje mu basanzwe batabizi biba bintu rero twasanze n'umukino n'ubundi FPR yari yarateguye urimo ukorwa kwemera buriya busabe byari ibisanzwe kuko n'ubundi yari yabiteguye.
Nyuma y'icyemezo cy'inteko ishinga amategeko Kayumba, abayigize bazegera abanyarwanda aho bari mu midugudu ku misozi yabo aho bari hirya no hino mu gihugu baganire nabo ku nzira yafatwa kugira ngo banonosore neza niba koko itegeko nshinga ryahinduka. Mwe icyo mwasaba abagize inteko kuri uyu munota mu kwegera abaturage kurushaho ni iki?
Murakoze cyane. Icyo twasaba abagize inteko mu kwegera abaturage ni uko bava mu mukino ahubwo bagakora inshingano zabo. No kubona inshingano zabo ni ukuvuga ngo mu baturage natwe ibyo turimo dukanuka ngo abaturage bave muri iki kintu cy'ubwoba n'ubwo nyine bitoroshye igihe bazaba begereye nibura bazagerageze kuvuga ukuri ukuntu babibona Ibyo rero turasaba ko inteko umunsi yamanutse yazareka uwo mukino, aho gushakira ibitekerezo byose. Gusa nyine dufite cy'uko abayobozi b'inzego z'ibanze usanga kenshi barabanje kujya gutera abantu ubwoba, ariko twasaba ko nabo nk'abantu bashaka u Rwanda rubereye Abanyarwanda bareka umunyarwanda akavuga ukuri, kuko abona ibintu kuko nicyo kizubaka u Rwanda nyarwo. Hamwe n'icyo rero turasaba ko inteko umunsi yamanutse itazahagara n'ubu ni nk'uko yahagaze mu gihe bafataga uriya mwanzuro, aho wasangaga nk'abari bategerejweho gukemura impaka ahubwo nabo ari ababuranyi. Turasaba ko rero bazatega amatwi ibitekerezo byose, ariko ngo barangwe n'amarangamutima aho berekeza ibintu aho bifuza, aho bifuza kubijya, ahubwo bakareka abaturage bakivugira bakafata ibitekerezo byabo uko byasabaye.
Kayumba, umbwiye ko uri umuvugizi w'ishyaka PDP Imanzi ritemewe n'amategeko agenga amashyaka mu Rwanda, tuvuge ibitekerezo n'ibyifuzo by'abarwanashyaka banyu mu nteko ishinga amategeko, cyangwa se haba ku mudepite mwavuga ko abahagarariye, haba se ku basenateri bari muri sena, ibyo bitekerezo byumvikana bite, byakirwa bite iyo mubigejeje mu nteko?
Bo murakoze cyane. Ntabwo ishyaka ryacu ntabwo ari agakenye kwa ko bitemewe ibyo natwafunye kubigaruka n'itwahuye nazo, ariko nubwo tudahabwe agaciro nk'ishyaka, ariko ibitekerezo ibitekerezo by'Imanzi ni kuba abarwanashyaka bacu byo bigomba guhabwa agaciro. Hariya rero ntabwo twari dufite uruvugiro kuko ntitwari kurambika nk'ishyaka abaturage abarwanashyaka bacu nabo ntibari kwandika, ariko nibura ibyo bazaba bamanutse abarwanashyaka bacu kuko bafite isura nk'iy'abandi banyarwanda bose bazagira umwanya wo gutanga ibitekerezo. Nibyo rero dusaba ko ibitekerezo byabo bitazapfukiranwa ahubwo bigahabwa agaciro.
Ndabashimiye cyane kandi kuba mwitabiriye Radio Ijwi rya Amerika muri uyu mwanya.
Nanjye kandi ndabashimiye Bwana Karekezi.
Dufite undi mushyitsi.
Ego, nitwa Murerera Imana Dansiba.
Ndabasuhuje kandi kaza kuri rya Amerika. Murakomeye.
Turakomeye.
Turimo kuganira ku kibazo, ahubwo ni umwanzuro inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yafashe ku cyanye n'ikibazo cy'itegeko nshinga. Uriya mwanzuro w'inteko mwawakiye mute nk'umunyarwandakazi?
Umunyarwandakazi ntagushimishije cyane, kubera yuko mu kijyanye no guhindura itegeko nshinga ntago twebwe twabyemeraga cyane mu ruhande rwanjye. Nanone kuba bahindura itegeko nshinga usanga twadusubiye mu butegetsi bwa cyami, biriya Perezida Kagame yakagombye kuruhuka rwose n'abandi bagakomerezaho bakayobora.
Wowe si ikintu utishimira cyane ku mwanzuro inteko yafashe? Yanavuze ko izegera Abanyarwanda banyuranye benshi kugira ngo babaze icyo batekereza ku buryo burambuye. Nawe uzatanga umusanzu wawe?
Oh, cyane rwose ku mutima wanjye rwose nzahivuga neza. Uko mbyumva rwose ko itegeko nshinga ryahindurwa ntabwo numva byakabayeho, kuko n'ubundi ryafashe imbaraga nyinshi kugira ngo turitore. Bizagora nanone kuba ryahindurwa. None se igihe rizaba ryahinduwe, Perezida Kagame wenda akaba yarwara cyangwa se mu gihe abaturage batazamwifuza, ubwo kizaba ikibazo gikomeye cyane. Ndumva rero nta mpamvu zatuma rihindurwa.
Niba se atari ibanga washaka kugira ngo wikomezeho, bariya Abanyarwanda miliyoni hafi enye basabye ko itegeko nshinga ryahindurwa, nawe ubarimo?
Mu babisabye ntago mbishaka rwose, ntago mbarimo.
Ntago barimo se wowe ntago wifatanyije n'Abanyarwanda kugira ngo ubisabe?
Oya, ntago nabisabye.
Hari abantu bagiye batubwira ko bashyizweho igitutu, hari n'abavuze ko bandikiwe amabaruwa, hari n'abavuze ko basinyishijwe ku ngufu. Wowe nta muntu wakugezeho ngo?
Oya, nta wigeze ansaba igitekerezo. Wenda bya byarabaye ahandi, ariko ubusanzwe byagiye bisabwa n'umuturage ku giti cye. Bindi numvaga wenda byaba ari amakuru nta gihamya mbifitiye.
Bamwe mu bayobozi b'umuryango wa FPR n'Abanyarwanda baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagiye bumvikanisha ko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yakuye Abanyarwanda mu mazi abira mu bihe bikomeye, abateza imbere mu majyambere, yita ku mutekano wabo, bagasanga nta wundi munyarwanda wabasha gukomeza muri uwo murongo Perezida Kagame yabafatiye cyangwa se yaberetse. Wowe ubona hari undi munyarwanda wageza aho Perezida Kagame yageje Abanyarwanda?
Birashoboka undi munyarwanda yahageza, kubera yuko Perezida Kagame koko yarukuye u Rwanda kure, anakora ibikorwa bishoboka byiza, ageza abaturage ku iterambere rirambye, ariko kuba yakomeza kwiyamamariza indi manda byo ntabwo ari byiza. Abandi nabo babishobora.
Abandi babishobora?
Babishobora.
Izi manda zisanzwe imyaka 7 inshuro 2 ku muntu wese waba perezida w'u Rwanda, ubusanzwe wowe uzibona ute?
Izo manda zisanzwe zo nta kibazo rwose. Umuntu yayoboraga akarangiza hakajya hundi, nta kibazo cyari giteje hagati aho ngaho. Ikibazo gihari ni cyo guhindura itegeko nshinga.
Ndagushimiye cyane, twizere ko inteko niramuka ije kubasura aho ngaho mutuye, ubutumwa bwawe uzabasha kubutanga nta nkomyi.
Oya, nta nkomyi, nta kibazo.
Urakoze cyane.
Yego, namwe.
Nongere nibutse abakomeje kutwumva ko iyi ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeje kumva icyo Abanyarwanda banyuranye bavuga ku kibazo kimaze iminsi kivugwaho cy'itegeko nshinga. Muri studio kuri telefone turi kumwe kandi wabanza kutwibwira.
Murakoze, nitwa Kwihangana.
Ndagusuhuje Kwihangana, urakomeye cyane.
Ndakomeye.
Umwanzuro w'inteko mwawufashe mute ku bijyanye n'itegeko nshinga?
Murakoze cyane, kandi cyo ni kibazo cyiza cyane mubajije, kuko urebye neza mereye ku kibazo mubajije cy'uburyo ubutayo bwabayemo. Mu by'ukuri Abanyarwanda kuko barabisabye, babisaba inteko, banajya no kubyerekana ko babishyigikiye, ariko wareba ugasanga hari ikintu kimwe gihari. Muti rero ni iki? Kuko ni nacyo numva hano imiganiro.
Ye, urakitubwira rwose.
Murakoze cyane. Ni ukuvuga ngo muri miliyoni enye ukareba na miliyoni z'igihugu cy'u Rwanda, usanga ari umubare unyuranye cyane no kugira ngo ubusabe buse naho bwahita buvugwa ngo buremewe ako kanya. Nahoze ndi gusoma ikinyamakuru mu kanya kashize, aho bavugaga ibijyanye n'itegeko nshinga mu ngingo ya 34, uburyo abadepite bagomba kuba ari intumwa za rubanda ndetse atari intumwa z'ishyaka runaka bahagarariye mu nteko, ariko urebye ibyabaye binyuranye cyane n'ibyo bakagombye kuba barakoze.
Mu buhe buryo?
Amarangamutima bakoresheje ubwaho niyo yerekana neza ko biriya bintu bifite. Aho rero nanone ntizingiro ry'ikibazo, niba bavuga bati itegeko nshinga rifitiye akamaro umwenegihugu n'umuturarwanda, ari uzaza mu Rwanda, ari n'utuye mu Rwanda cyangwa se waruvukiyemo, bagombye kurire kuko rikagira ubusugire bwaryo.
Nkubajije wowe Kwihangana, bariya Abanyarwanda miliyoni 3,700,000 bagiye gusaba inteko ko yarihindura, waba wowe ubarimo, ntubarimo, impamvu niye wowe utabisabye?
Urakoze cyane. Ngero ya reka mvuge impande ebyiri muri ubu buryo. Ya ruhande rwagiye gusaba ku itegeko nshinga ryahinduka, ntabwo ndi muri urwo ruhande. Ndi ku ruhande rutemera ku itegeko nshinga ritagomba guhinduka. Bivuze ku itegeko nshinga uko riri rigomba gukomeza kuba ryarindi ntirihinduke, cyane cyane muri iriya ngingo 101. Kuko iriya ngingo 101 urabizi neza ko yemerera nyakubahwa Perezida wa Repubulika uwo ari we wese ari uriho ubu ngubu, ari n'uzajyaho, kwiyamamariza manda zitarenze, kuyobora manda zitarenze 2. Ariko noneho nibaramuka bahinduye itegeko nshinga, birashoboka ko iriya ngingo 101 izaba itaye umwimerere wayo, ndetse bikaba bizanaba ngombwa ko iriya ngingo ishobora kuzatanga ububasha runaka butazwi bushobora kwemerera uwajyaho uwo ari wese kuyobora manda runaka cyangwa se kuzageza n'igihe azasazira. Aha rero ndibaza ikintu kimwe nanjye nk'umunyarwanda utuye mu Rwanda. Imyaka mfite sinagize amahirwe kubaho ku ngoma y'abami ngo menye ko byari bimeze, ariko hari ikintu kimwe nibaza. Ese itegeko nshinga riramutse rihindutse bakarihindura noneho bakemera yuko Perezida wa Repubulika yongera kwiyamamaza, ubu itegeko nshinga ryaba rikiri irya Repubulika cyangwa ryaba ribaye noneho iry'ubwami?
Icyo ni ikibazo Kwihangana uzamuye, nibyo. Ariko bamwe mu bakikiye ku itegeko nshinga ryahinduka, harimo n'abayobozi b'umuryango wa FPR twavuganye n'abandi Banyarwanda babitangarije Radio Ijwi rya Amerika, bavuga ko itegeko nshinga ubusanzwe rijyana n'ibihe iyo ukigezemo, rikita ku nyungu z'abatuye igihugu zireba imbere. Abanyarwanda barimo abayobozi ba FPR bavuga ko aho ibihe bigeze basanga Perezida Kagame ari ushobora gukomeza kubumbatira umutekano n'iterambere abanyarwanda bagezeho, bakumva bamuha amahirwe yo gukomeza kuyobora u Rwanda. Mubivugaho kimwe bwe.
Murakoze cyane. Mu by'ukuri Perezida Paul Kagame ni intwari y'igihugu, nta n'uwabihakana kuko ibyo yakoze biragaragarira amaso y'abantu. Ariko ukurikije ibyo yivugira nawe mu magambo ye bwite, yaravuze ati nanjye ndananiwe, igihe kirageze ngo ntange umuryango wanjye nduhuke kuko nawe urankeneye. Cyane ko nanone iyo urebye ku rundi ruhande arivugira ati kugira ngo itegeko nshinga ribe ryahinduka nanjye mbashe kongera kuba nakongera kwiyamamaza, bizasaba abo ngabo bari kubivuga kuba bakoresha imbaraga nyinshi kugira ngo bazabinyumvishe. Bivuze ngo hari n'igihe uburyo bari kubisaba bashobora kubimubwira, dore ko hari nawe ufite umwanzuro wa nyuma, akaba n'igihe nawe ubwe wenda abihakanye. Aha rero hakaba havuka ikindi kibazo. Aramutse none abihakanye nka perezida w'igihugu abagaragaje ko bo babimusabye, bo noneho icyo gihe hazakorwa iki? Aha rero niho twebwe twakagombye gushimira ko ibyo yakoze bifite akamaro, ndetse tukanabimushimira nk'umubyeyi uhagarariye igihugu cyacu, akaba n'umubyeyi w'abanyarwanda muri rusange. Ariko bitavuze yuko ari we ushobora kuba yaba wenyine wayobora. Aha rero niho hari ikindi kibazo.
Hari n'abazamura amajwi kwihangana, bakumvikanisha ko ntagombye kusubira mu byo mwarondoye byose, bumva ko nta wundi munyarwanda wabasha gusimbura Perezida Kagame ngo u Rwanda rukomeze kuba u Rwanda nk'uko ruhagaze ubu. Mwe hari umunyarwanda mwumva ushobora kuba yafatira aho Perezida Kagame agejeje agakomeza kuyobora u Rwanda nta nkomyi?
Reka nseke wenda nyitse kara aho bishobora kuba bibangamira bati ko umuntu asetse, ntabwo u Rwanda rugizwe na Perezida Paul Kagame wenyine, nta n'ubwo ari we munyabwenge dufite wenyine, ndetse nawe ubwe arabizi. Ikimenyimenyi ari we wenyine, nta n'ubwo yakagombye kwirirwa avuga ngo arashyiraho guverinoma cyangwa se abeho n'abariya badute, yakagombye kubikora wenyine. Simbona ko rero njyewe najye muri uwo murongo w'abantu bavuga yuko Perezida Paul Kagame ari we wenyine ugomba kuyobora igihugu kugeza ku ndunduro yacyo cyangwa se ku mpera yacyo. Aho ndikwiriye dore ngiki: u Rwanda rufite abanyabwenge benshi, ndetse rufite n'abafite ubushobozi benshi. Sinzi wenda niba navuga ngo ni kanaka cyangwa ni kanaka, ariko ikigaragara mu maso y'abanyarwanda, cyane ko byose bikoreshwa bigaragarira mu marangamutima yabo, hariho benshi bashoboye kuyobora nk'uko nawe yayoboraga cyangwa se nk'uko nawe ari kuyobora ubungubu. Kuko ntibivuze ngo yayoboraga harimo igihe byakumvikana ko ya manda ze zarangiye, ariko mu by'ukuri mu gihe akiriho hariho n'abandi nabo baza bakayobora kurenza uko yayoboye, cyangwa se bakanakora byiza kurenza ibyo nawe yari yakoze. Aha rero nanone numva hari ikintu kimwe kigomba kubaho.
Ni kihe?
Mu by'ukuri bemeye yuko itegeko nshinga ritahindurwa, hari ikintu kimwe mbona nk'uko mubabije ngo ni ikintu: Perezida Paul Kagame umunyacyubahiro akwiye guhabwa umwanya we akaruhuka. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Perezida Paul Kagame yagombye kuba umujyanama w'uwamusimbuye ariho hanyaho, kuko u Rwanda twifuza twese nk'abanyarwanda, u Rwanda ruzira ayo macakubiri, ruzira izo ntambara. Byumvikane ko yagombye kuvuga ati ukuri kwacu niko kugomba kuba uku nguku, kurenza ko bavuga bati twereka twemeze ko ari ugomba gusubiraho. Tekereza kuba aka kanya ari nk'ibibayeho ukamubaza uti ese wowe iby'abanyarwanda bavuga urabyumva? Bibaye atari amarangamutima nawe akoresheje, ashobora kuvuga ati njyewe ndumva wenda bimeze gutya na gutya, cyangwa se akaba yanabishyigikira bitewe nyine n'amarangamutima umuntu burya agira. Ibyo byo nta n'uwabitindaho. Ariko ukuri kugaragara nguko ni ukuvuga ngo mu banyarwanda hari benshi cyane, benshi cyane. Ni kimwe n'imenyi nuko abagiye ku nteko nshingamategeko abo ngabo bose n'abasabye bose, bigaragara yuko mu by'ukuri abenshi umubare uruta ubwinshi ari wo wasigaye kurenza uwavuze yuko ukeneye ku itegeko nshinga rihindurwa. Byumvikane ko rero abanyarwanda bose badafite imyumvire imwe ko rya tegeko nshinga rigomba kugira gute kuvogerwa, kuko ibi bigaragara nk'aho ari ukuvogera ubusugire bw'igihugu, ndetse no kuvogera ubusugire bw'abenegihugu by'umwihariko, cyane ko ari nabo bitoreye iryo tegeko nshinga.
Ndagushimiye cyane, gusa twumvikanishe neza ko uriya mubare miliyoni 3 n'ibihumbi 700 uko inteko ibisobanura nuko n'abanyarwanda bafite imyaka yo gutora bagejejeho buriya butumwa bivuga ko muri miliyoni 10-12 z'abanyarwanda ubu ngubu bariye nabagejeje ku myaka yo gutora bagejeje ubutumwa bwabo ku nteko. Ndagushimiye cyane rero.
Murakoze cyane kandi mugire ibihe byiza namwe nakaze.
Ndabashimiye namwe mwese mwatwumvise mu kiganiro cyacu uyu munsi, mwese mukomeze mugire ibihe byiza, namwe kandi nongire mbatumire kwitabira gahunda z'Ijwi rya Amerika mukatugezaho ibitekerezo byanyu, mukatugezaho ikibari ku mutima. Kuri mikoro hano i Washington.